edidi mungambile sicheto evida naisula kulinda otaba omutima gwensunda panirira okonyo kwetonga chichipe binawe evidence embera kulinda baby wangu omutima gwensunda kati nkole ntyo ntade mukafunda chichipe binawe baby we sumulube omukwano gubimbye nkufukirire sigugaba naguwa omulala wancawo omusheshe ekimuli nemenye kati empisa nina nsonyiwa bambi koma oye gwe gwe nina omubwati kikaliriro omuliro muntadde ekimuli mumagwa musudde iyi mbunkuto ntadde wanzise naloose nfudde nyanga kitite wakerete se so papa tite lero pete evida naisula nkulinda otava omutima gwensunda panirira okonyo kwetonga chichipe binawe evidence embera nkulinda baby wangu omutima gwensunda kati nkole ntyo ntade mukafunda chichipe binawe kuno kwegula sente kankuwe ntunde byange zikuwozirye nyimbi ababa kantumye kikyokabya my baby I can't let you go you so attractive I miss you girl kankoza don't miss me nawo sule wange nkoze ngoye tezikyantuka kumwoyo gwe watuka otuso mwana womufirika tupenda ne watuka penzi wangu sitokuwacha uwe unavutie na kumisi mke come closer don't miss me na wosule wake evida naisula nkulinda otava omutima gwensunda panirira okonyo kwetonga chichipe binawe evidence embera nkulinda baby wangu omutima gwensunda kati nkole ntyo ntade mukafunda chichipe binawe Sumulure mapenzi rimejali fukirie sigugaba naguwa omulala ulinikite omusheshe uwa tegane motoka zintomere okusinga okubawo nga sikulina omwana wa mama yakikyonkaka nasimatuka kunsa oko omukwano omukwano gogwa kangalu oyagala nkugobe nga sikulu nkusaba mpaka lulu kugobeka bomululu onkwata nekwata tontanga kasi mukukwata bebyalo evida naisula nkulinda otava omutima gwensunda panirira okonyo kwetonga chichipe binawe evidence embera nkulinda baby wangu omutima gwensunda kati nkole ntyo ntade mukafunda chichipe binawe.